murder on the beat.
I'm the doctor, hip hop doctor. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona. I'm the owner, hip hop owner. I'm the owner, hip hop owner. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona. I'm the doctor, hip hop doctor. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona.
Kwenye hip hop right now, hakuna diss track, squeezy ni mipasho na vijembe tu. Marapa wote making na kujiona wapo juu, kila moja ye ni bora bora zaidi ya mwingine, mana kila waki rap tasikia I'm the best of the best rappers na kujiona famous, ila hawana impact kwenye mitaa wanayotoka. Wapo kama mbwa koko jinsi wanavyobweka bweka, hawana mishemishe wala michongo ya pesa. Muda wote vijiweni wakigongea mashada, wanamini kutusua ni lazima udili nangada au labda uwechawa ile level ya baba. Hip hop line line yo yo nyingi, hip hop ya kiwaki ndo imetapaka mjini. Hip hop inanitaji daktari wa mistari, mitaa imezidiwa na homa ya trap. Wasisi wanaiona hawataki kuiokoa, wanaiacha inazama zama zama.
I'm the doctor, hip hop doctor. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona. I'm the owner, hip hop owner. I'm the owner, hip hop owner. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona. I'm the doctor, hip hop doctor. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona.
Umiza ndonga, uta flow VPMC. Mina songa, kibishi natembea namna hii. Awajui kurap, wana rap kiduanzi. Wana pigo za kiwaki au mashosi ya waniwezi. Kazi kujichubua na kusuka nywele, kwani VPMC hivi ni punga uchele. Awajui kurap, wanapenda kufoka. Wanapenda majigambo, wamesahau walipotoka. Wametoboa pua, wana mambo ya kishoga. Wanajiita mage gangsta, kumbe wapaka poda. Hip hop so mchezo, hip hop ni sabati, sio kufoka foka majungu kagiri bati.
I'm the doctor, hip hop doctor. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona. I'm the owner, hip hop owner. I'm the owner, hip hop owner. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona. I'm the doctor, hip hop doctor. I'm the doctor, hip hop doctor. Natibu majeraha vidonda visivyopona.